to all the Jay Cole, Chris Deluxe. You already know what it is.
Hey, niko kazi, mina saka ganja. Unasema kitu gani? Sina tena watiaje. Hey, niko kazi, mina saka ganja. Unasema kitu gani? Sina tena watiaje.
Mi niko kazi. Last time nilikuwa na ndoto ya kupata ganji. Mi sina wari kama ni destiny, yes, haiko mbali. Siku bado za songa, maisha nayo inasonga. Money talks louder, sisiki Kenya unabonga. Wezi ndai Buddha, hawezi ukanigonga. Mi si mtawi Buddha, lakini na waroga. Hey! Na bado nasaka maganji daily, hey! Maisha yangu iko mbioni, we. Soleje for me, hutafuta pesa, eh. Doma na bado mimi na bonga.
Hey, niko kazi, mina saka ganja. Unasema kitu gani? Sina time na watiaje. Hey, niko kazi, mina saka ganja. Unasema kitu gani? Sina time na watiaje.
Kila siku ni kutafuta ganji lakini bado hazipatikani. Poko na shindwa ziko wapi na siku ya kesho haijulikani. Napenda biashara, spendi hasara, imenifunza miku kazana. Dunga mangeva, funga bandana. Tuko tofauti ya tuwezi fanana. Dungi Versace, uliza Montana. Mini kobiza, tuwezi patana. Mimi na ganja, tuwezi wachana. Mimi nafanya, Kenya nafanya. Na niko fresh all day. Wakini yona no say. Ini dedication make way. I got no time. I'm just living life. As long as I'm alive. Mina saka weza kusurvive. Na sina time ya kucatch my feelings. Nina time ya kucatch to my shield. Swale J4.
Hey, niko kazi, mina saka ganja. Unasema kitu gani? Sina time na watiaje. Hey, niko kazi, mina saka ganja. Unasema kitu gani? Sina time na watiaje.